uSikhova lo engithi hey iDVD kaMzeki siphumile ehleke konke lempahla sikaMzeki siphumile ngithi konke kwaMzeki siphumile lejuice kaMzeki siphumile namasuti kaMzeki saphumile ehleke ngithi hey ehleke ngathi aligcwali ngomzeki nalawo abangamncane uMzeki ngithi hey ngizobona uSathane ngithi hey sifikile mina noMzeki uSikhova lo hey ehleke lo muntu samncane lo muntu uncanywe lokishi and uyalikhulumela lokishi uncanywe amagenge lokushini wonke umuntu uyambhekele lokushini ngithi hey impintshami le impintshami uMzekezeke yimi uSikhova ehleke nabo gogo nabo maGriza bayamncanywa lo muntu nithanda kanjani totot neyigebengu neyihleva ehleke akekho umuntu ongamncanywa nabo mama bayamncanywa nengcosi zamncanywa ehleke gonke umuntu uyamncanywa uMzekezeke ngithi akayi ndawo ehleke kanti kangafundi anazi ukuthi ialbum lesifole lento anazi ukuthi akakaze wathengisa less than triple platinum ehleke irecord company eyigebengu la siphilela ikasi ehleke TS for life asindawo nithanda kanjani ya ehleke ngintshela enye into elingayazi lo December simganda ngama all star nguSikhova.